ShankySupplier.com.
This is DJ Sofred on the beat.
Unamsikiriza Zila on the beats.
Wea nina sema mama furai, dada furai, kama vipi furai. Mama furai, nakupenda jirai. Mama jirai, kama vipi jirai. Mama jirai, nakupenda furai. Mama furai, kama vipi jirai. Mama jirai, nakutaka jirai. Mama jirai, nakupenda jirai. Mama jirai, furai leo nakuweka ndani. Uwe wangu wa ubani. Furai leo nakuweka ndani. Wa jirani una nini mama ni oya mtoto wa jirani una nini mama ni eh ona ma mimi nakuona wewe unaniona mimi tafadhali usinipige chini mimi sina kitanda sina nalala chini eh ona ma mimi nakuona wewe unaniona mimi tafadhali usinipige chini mimi sina kitanda sina nalala chini. So kiss, Mungu ka bless. Sidi ukani acho kanifanya kakinyesi. Kukupenda so kiss, Mungu ka bless. Sidi ukani acho kanifanya kakinyesi. Kanifanya kakinyesi. Ukinuna itakubembeleza. Nakupenda bado tukutugeza. Ukinuna itakubembeleza. Nakupenda bado tukutugeza. Yeah. Ah, usiku silari, nina kwaza wewe.
Wanangu wa msungula, wanangu wa kisewe mbaka mbani.